yamukwano otulo twange twauze nasuze mubire kugambye awo wenyini we wandese mukutalagaza namukwewuba kukuba bufaananyi ngeno bwenebaza mukama katonda ani yali amanyi omanyi we twefunye emitima mingi twamenye ate kye twakoze abogezi bwe buba buugi bwawoze Gotomera bakotomere muri wa muwe tuita Naba muva tobola bakwese samunda bekosaye oh Ebitu munange miwa byadala
byadala jala
baita obokulya ku byokulya bwe busokerwa nga sinatandika mukwano kujula bwe manya ncholuna malawe eriyo meinikosi atenga ne kudiza nti kulikakana nasi oluva olwewungula mu eriyo ne kacayi ku mukwano gondaze nawe wumula nkuwe kugenjize kwagana ddala teri yakwekana mu kibuga Kampala ebitu munange biba byaddala ddala ddala
ddala
muno mutwalire ddala 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 abantu mubeerawo kumbe byaddala
ddala ddala
mubeerawo kumbe byaddala ddala
ddala
Tongere, tutamula kasafu kunjere Bagusa tinyambale, tuite kwa mchivuga bongere Munangoli mtu wa bei, atinuli danzani Yalina mukatetei, kulikone vizari Abanji bafu mazalole, na yegwe wajoli mbezi Kutwala wa mama, e wa mama kubabi njibienjise Mukwano muti konda sense
Yadala
Ebitu munange miwa yadala
Yadala jala
Nebya premiali yadala
Yadala
Abantu babera wakunde yadala
Yadala jala